fait. Noma, moto, ngoma noma, yani kari, msera kari, ngoma noma. Sifu baba, imabudu nani jalali. Wacha nisifu baba, imabudu nani jalali. Vigelege, 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 vigelegele. Vigelege, 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 vigelegele. Na kuonye we nyambura, usijaribu ni karibia. Ata na wewe anyago, nimecha onye jwa niya yako. Mataka kuni weka chini. Futi kumina bili, nimekosa nini? Kosa mekosa nini? Mwataka kuni weka chini. Futi kumina bili, nimekosa nini? Mapenzi yangu ni ya mwenyezi. Nisifu baba, imabudu nani jalali. Wacha nisifu baba, imabudu nani jalali. Vigelege, 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 vigelegele. Vigelege, 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 vigelegele. Mie awili, ah, awili, nimekosa nini, ah, awili. Simu ni wachane, ah, awili, nimusifu Mungu, ah, awili. Ndiyo baba, eh, awili. Mwanisema mimi, nimekosa nini? Kosa mekosa nini? Mwataka kuni weka chini. Futi kumina bili, nimekosa nini? Mapenzi yangu ni ya mwenyezi. Nisifu baba, imabudu nani jalali. Wacha nisifu baba, imabudu nani jalali. Vigelege, 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 vigelegele. Vigelege, 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 vigelegele.
Kwa masera wote, Mungu wanapenda mora. Nipe mikono juu, tumusifu mora, tusifu sana. Noma, ngoma noma, yani moto ya zambe. Noma, ngoma noma, yani noma, noma sana. Msera kare, ngoma kare. Aha.